the ladies.
To the gardens.
Mwaka kumba vikamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Umbo lako nyemba, yeah, yeah. Wanata mitumba inaka, mbona inaka. Usijibusi makanyo, baby. Hiyo ndogo na napenda.
Minapenda ndogo, wanapenda light skin. Minapenda chongo, sinji bleach mikorogo. Mikorogo.
Unaona penda bigi, minapenda ndogo.
Wanapenda light skin, minapenda chongo, sinji bleach mikorogo. Mikorogo.
Ase kupenda ulivyo, ato kupenda taunyichubwe. Unyichubwe. Ase kupenda ulivyo.
Minapenda ndogo,
yeah. Wanapenda light skin. Minapenda chongo, sinji bleach mikorogo,
yeah. Mikorogo, yeah, yeah.
Unaona penda bigi, minapenda ndogo.
Wanapenda light skin. Minapenda chongo, sinji bleach mikorogo.
Mikorogo. Ase kupenda ulivyo, baby.
Ato kupenda tauni chubwa.
Oh baby,
you.